So katere ngxai lala John
Awusiphumile ehlathini siyemalini Nyeke balungela bengeza bebaningi Awubheka manje baba phethe bani kuphi